Wahayu Yahaya suraol sappo e joweenayi. Gada don mi nani holo shembingo bohononde yimbe dubbe shembinde tondo e be ngima e be mbiya haleluya Allah meden je kingdom e mangu e lamu gankita mako e wodi gonga e adilaku o halki karuwajo on don maudo bonnudo duniyaru e jeenu mudum Allah watanake mashube mudum be karuwajo o wari sey be fuditi be nangi gimol e be mbiya haleluya shurka hite nyamu ngemo wadai ka ummaki ha abada abadi sey mawbe ben don chapande didi e nayo e dun don taga dun nayu godu dun yonki dishi maunini Allah jodi do do jodor gallamu e be mbiya amin haleluya den wonde hononde daga jodor gallamu gal e wi'a mante Allah meden ono mashube mako kulobe mo mawdo e pamaro dem mi nani goddum bo holo himbe dubbe bo holo ndiyanji doggoji bo holo riggango shembingo e be mbiya haleluya gan Allah jomirawo meden jomu bawde e laamo en welwel tunanen beldum na sedda en mawnimmo gan sharengel karori te atawari dem bangado mako on siriyake dum hokki bangado on linsere belmunde lamde delkitotonde limsere den kayre woni kuude yimbe Allah de adilaku sey malaikaajo on wi'iyam windu duum be barki dinaabe kumpitaabe humto tegal karori din den o wi'iyam ka hala dum gonga to Allah dum jiwoyi sey ndishimi yeso mako gammi mauninamo amma o wi'iyam tawadu non mimma mi mashudo Allah bo maada an e bandiraabe maada jogibe gonga boddum ka yesu wangini maunin Allah gan gonga ka yesu wangini kanka wadi yimbe bawi waduki annabaku sey ngimi do e omti seyra wongu pushu danew gondo do maggu e wi'e gadowo ko hani godudo gonga e mo wada adilaku der kita e konu gite mako bo demgal hite hore mako e wodi gifi duddi den inde e windi dow mako wala andu don de sey kanko tan e mo borni toggore de dun somniri iyan den inde de dun noddirta mo woni wolde Allah honobe be dow e tokkimo dow pushi e be borni kolte delmude labude wokki kafa hinyaduki e wurtoyo der hunduko mako e maaki o fe'irta duniyaru o laamortobe e sawru jamdi o yaaba e bikkoy ina boje der gayka monnere Allah jomu bawde to toggore mako e dango mako wonde inde e windi wi'uki laamido lallambe jomirawo jomirabe demmi yi'i goddo malaikaajo e dari dow nange o noddi sholli fu piroji e dow der hononde shembinde o wi'i ngare kawriton gan humto Allah mango nyamon kusel laamibe e ngel soji e mawbe e ngel bawde konu e ngel pushi e ngel yentobe pushi din e ngel yimbe fu maccube na maccube mawdo e pamaro sey ngimi mardi arandeeri din don e laamibe duniyaru e soji e mabbe kawriti to go'o gambe kona gondo do pushu on e soji e mako sey dun nangi mardi din e annabijo fewre o kanko woni gadudo kaydi ni du yeso mayri majjini gadanaabe alama mayri e mawnimbe gunki wanandunga e mayri e yonki dun hubini annabijo fewre on e mardi din der bela hite kibiritu dun wariri soji e mabbe e kafahi burto e toki daga hunduko on don jodi do do pushu sey sholli nyami kusel mabbe kerol no di bawata nyamuki